let's go. Yeah. Genie Coco, Juni na kipochi, Visa card worldwide, pochi ina noti, night popo. Lewa tu requesti, uweni sogele, ataka huna keshi.
Buta shisho, cheza na mimochi, nina mitilbo ya kujiwasha kwenye pochi. Kazi meluso lafa kuna tochi, kukutichi wana marizana kwenye kochi.
Turn the left, turn the right, shuka chini kata miuno. To the left, to the right, mikono juu.
Token don't tararara.
Yeah.
Pa parararara. Pesa makaratasi roa sarararara.
Kwenye party hainaga kujuana. Mfate kiona medana. Vinyati baketi ya savana. Bia tamlanda mbilana.
Turn the left, turn the right. Shuka chini kata miuno. To the left, to the right. Mikono juu.
Oh
oh.
Shamba mikono juu kama umetokea shamba jiji unalipa tabu wanangu moja chafu namba
tuna vibe amenoga pale kati watu wana show love chills funga pesi hapa ni mitungi kipanda ni mikasi wachanja mirungi si tunachoma nyasi
oh.